magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo wali baa hadii wafdiyo hoggaamiyayaan madaxa Arab Digital Company oo ay shirkad ka shaqeysay horumariyo ku dhismaha dikada wafdiga wali baa aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeedka qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiaziz Xasan Maxamed Laftigire iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed Maxamed Hussein warbaahinta ku wariyay ujeedada wafdiga uu sandeeri magaalada Baydhabo
Maybaa Baydhabo hadheeray wafdi heer sare ee u hoggaamiyayeen madaxda shirkadda Arab Digital Company oo fadhiyay Kuwait iyo Masar oo geeka Baydhabahani booqday wafdiga oo la kulmay shirna la qaaday madaxweynaha iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo ganacsatada reer Koonfur Galbeed iyo ujeeddada wali bahaytay sidii la horumarin lahayd ama la dhisan lahayd dikida degmada Baraawe ama caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baraawe oo run ahaantii dikid istaraatiiji ah muhiimna ay meelaray isku socodka iyo dhaqaalaha meelaray dalka guud ahaan muhiim naga doonta hadii la yar ujeeddadii wali bahaytay in dikidaas la dhiso oo maalgashi la kasoo bii boolkiiba boqolna iyo maalgeliyan marka discussion far badan la kusoo bii wadahadalna ku gali wali rajayna in oo maalmaha taasoo hadii la yar go'aan la kusaaro doona dawladda go'aan ku saaro doonta baahidii uu noogna dikidaas si muhiimka tareer Koonfur Galbeed oo ilaa iyo haddii dikid shaqeeyaan haysana iyo may barajeen insha Allah in dikidaas iyo helan shaqo abuur far badan la ku helo may la raay dhaqaalaha iyo guud ahaan amniga naftar shaba in oo kuran qaado doonta insha Allah way rajeeyaan wafdiga isfaan iyo may la raay ka dhamaysiin dawladda Koonfur Galbeed maalmaha taas oo aan wal rajeyna in shaqada lagu gudgala oo hooli hore la socdo dikada Baraawana dhismashay mar dhow la bilaabo doon insha Allah saas oo kale wali ba kooy doone billaah taas oo wafdi kale oo heer sare oo shirkadaas dadkan ka sare madaxdi ay wadanka deer doonan wali dhameystir doone heshiiska iyo wali keliya dhameystir doona mar dhow insha Allah wali ba rajey doone dikada Baraawo in la dhiso oo reer Koonfur Galbeed barwaaqo iyo amni iyo nabad iyo walkasta insha Allah waya meel raay rajeynaa dibkidaas nas insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
si kastaba maalmo kureed iyo waliba la bilaabo doona dhismaha deegaanka Baraawe caasimada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale bilajana la falayni Baydhabo hadiranga wabdi kale oo ku tirsan shirkadda ka shaqeysa horumariyo ku dhismaha deegaanka